I came here because we submitting letters of intent.
Nayaki awa puna likita ya misala tosalaka ya kopesa biloko biliki na mbula matari ya Katanga Toloba ya Luala Basika. Toyebi te soki nani apesa ki sango ya lokuta pona biso na ngambo ya Zambito na ngambo ya RDC koloba ete tukutani na mokonzi ya kala awa ezali solote na kutani na yete libaku mabe ezali ete na komi awa tango matata mazali penza ya na politiki na ekolo Congo Democratic katika ozali kolanda yango.
A lot of political problems, I'm sure you're following.